Alan idi lewru janvier hitaane 2022 sakiraabe kedi be bisimla modon mi jowti on hedaade actujeune amen nyaloma hande mi wondi do Oumar Waygal Oumar hono nyallirda
mi selli basu fuwada yi Ali Cisse
Waygal hodo won ko joganda sakiraabe amen be hande
ay wasembe kabaruji anni dum woni ko wadi leedi ndi ko halaji mudun kaleten assise national ko be kale hono kabaru leedi ndi wori ko dum timmili 38 lewru decembre hitaane 2021 yimbe ne hewbe tawama ton sukaabe jokolbe du kedraaki tiagal yoga e mabbe fu kali wiide golleji sukaabe hanu wutide hore kanye non denago hani wartide le leedi ndi tiagal mudum fa hande le o do nokku no dirte assise national do bomoko do sukaabe hewbe du tawama ton fa yotto yo ciottobe kudde kanye ko nande mudum so wobbe kollitiide kiliangal anton wobbe du kollitiide kiliangal kebaka le o do nokku ngare timinire birki sembe cialdi
Waygalo sukaabe jokolbe le batuji pawidi do heedintingo leendi ka holiti wiide golle mu en faabe denago hunchene hore le geldeji mabbe de
non jatti wori be do sukaabe biibe kaaja dido himmeji du kunchene hore kala ko be kali ton le de do nokkule fufa kebben famtare kedden Mamadou Sama Seku e Sitan Sidibe
yotagul hakika jata fe ciagal hun tangul hore ti allaji jeunesse urfuf bangal golle ciadareli sifa jande e ko nande mudum dum woni ko holliti adama kulubali goto ardibe fedde lidi malifoninde gollobe
après ça
ciagal dejere sugabe ana han yewnede golleji ko jande mebbe le universite ngaji misale touri universite giddo antitre de flashin de wala nukuje kasin hokkade kabaruji jande lobbere ko natto sabe e wudne sugabe golleji sugabe lekkol passe e bakbe fere ha yewnede nukuje lobbe jangata
ti dallaji di kay andama ka dum hejata hana fi kala ko hawra dum dum no mobe tan lidireji dum woyti sugabe yogabe kedanna Mohamed Sangare yubno golleji jokolbe M5 RFI to kangaba
le président de la transition
hore jo lam hakkune rajo holliti wi ciagan di batuji di madraji waram wade hunde fuko halal di batuji yalla ana heba golle di sadaji ana batede mudo kume domi handen hono hunde fuko malin ko holliti hakkileji mu en di batuji wadade yalla di ana heba wade wakati waro yalla mal ana heba yofale torraji mudo
fadde dabareji hantidi hebe jeunesse ko yila mudo yo hunchangul hore kala ko hawra e dum mudun le batu
rafi hebugol ko golla gollande hore mudo jan hunchande hore denagu ana hakkune himmeji di sukab jokolbe holliti le batuji pawidi do heedi tingo leendi
non jatti wakande bato wadannonde dubbe kali ton kabaru birki sembe cialdi fa yottio kabaru golleji hono birdano yotedu yalla hono kabaru fina tawa fa yottio do kayi fiji suka be ngarta yewde kany yimbele warobe yewde tiagal leendi karta yewde fu hunchene hore fa kebben famtar kedde Mamadou Sama Seku e Sitan Sidibe
wi odo suka jukolle gonde guballa nayo balla le batu yewtagol leedi ndi ko hewi hultama bangale yirewere suka be febde ti allahji ekintingol e hebgol golle kedanna Ibrahima Kone kajaado parti ad
Nous voulons une amélioration.
Mais le Kaja, Yalla Suka, Jokal, Anna Faber Sane. Hune Fukbe Holiti, Lady Batuji, Anna Han Pamiria de Sobe. Dogado de Kabaro, Fi de Ballon, Berhan Mundunde, Nuku de Kasset, to Fi de Ballon Matavada. Et Mundakas, Likul, in the Fio de Ballon. Mais le Tiji, Li Batuji Watedi, National Sabe Mode, Mundi de Storlavi, Suka Jokal.
Grand changement au niveau de la jeunesse.
Oui, Odo Jokole, Ardo, Fede, Golo, Yogabe, Kala, Jokal, Horube, Batu, Politi, Ugole, Kalako Hora, Dumud, Bangal, Etawul Kabaro. Baru jangnira mawde jande egintingul golle e kanye hewtagul ndenagu kedana adama kulwali ardo jeunesse
ciagal kabaru denagu mida tiggi hono ko dogata kabaru gollal kan e jande di fon han yewtede universite ngaji bamako di wala hantide sanne do kabaru jande ko hokkata sugabe gollal ben han ewtunde di yalla ciagal so sugabe jangi ben wabe heba golle
fadde hun ciangol hore kala ko hawra e do mudun bangal jokolbe be lam ko be tradition be hokkita yorale le mubugol botu o wide fadde haybonde hun ciangol hore golliji di tu inte yalla ko hawra e do mudun golle no buri fofu yawde
do nabata e mini mag yonterani batoji modi pawidi do hejjitingo leendi ka timmi alkam sara seisebe to waygal
non wori ali sise hejjoji kewdi kanye bamale o do nokku sukabe dubbe kali ton hono ko be ji hakkilaji mabbe no lati fusobe be adama en kali tawon won tawdaade hakkile won mo tawtaaki do hono hakkile ko biida ko so wobbe kollitiwido gubi jaddin ko be kalde wobbe du kollitiwido dum wana hunde lobbere non fa kebben famtare ngare kebe ko min heran ke min do hen do facci tango Sitan Sidibe e Mamadou Sama Seku
e wi yimbele yogabe jabe koro li lamu muti naturgul habi
tiɓe kay kaddi muɗum jiyama ɓeɗo hulti ana hani joɗo halaji dawre fewde e guɓe gonɗe tunɗe keɗɗana Oumar Poudjougou horejo jeeɓe koro gonɓe Bamako
les wuddu leydi ni won toral hewde antone guiɗi hitane 2012 ko wawata natata saabe honjude ɗi torade hannen yo joɗade jantida e jama fo e damuɗum leɗɗe guɓe lonɓe hiiteɓe ɓe wontu yimɓe ɓeɓe wawi hollitunde joɗo jantida jama o miɗen miila ɗum natto saabe hannen honjude ɗi torrade
baali halnen en yogaji kay gondaga fi gomijo e wi Salif Jabati horejo fedde sukaɓe bangal démocratie hakkika kay joɗo haala ɓeɗo guɓe jadinkoɓe wona fi dabare moƴƴude
minki en miiloɗan e hana joɗade jantiden e guɓe lonɓe hiiteɓe mi wawa famude hono neɗɗo hawtirto fa duppa gelle duppa bani adama rewɓe baddi hana joɗaɗo jantide feyi eɓe yimɓe
micciten wiide haruɓen ɓe foof ne jingana kaltildal fedde guɓe jadinkoɓe maliɓe
batuji pawi ɗiɗo heɗintingol leydi e wattu e juuɗe yimɓe yogaɓe jiltoɓe sana yeeya hollude kulleji koɓe gondi sottude
noon wori le nokku no dirteɗo CIC be gallewal gongal tongal sukaɓe kewɓe kañen gondi naɓɓude toon kuɗɗe muɗen so woɓɓe kollitiwiɗ lumoji ɗi beeli toon woɓɓe du kollitiwiɗ ɗum gasa e fifa keɗɗen famtare keɗɗen sita sidiɓe e Mamadou Sama Sekou
ɓe mbara sappoyo jokolɓe jeeyoɓe kullentireji hono kremgaji boisson ngaji wattu batu o ɓeɗo jeeyoɓe holti wiide kilian ɓe na pamɗi noon sanne
luma wala sanne mbeɗe totto maskeji ñanna adunere mi cotti seeɗa ga hannden luma ana fande sanne kulleɗe foof anan daari jama waroɗo ana famɗe seeɗa mi anda ko ɗum waɗan
rafi kilian e tawede foof yogaɓe mabɓe kay wonko waɗi e jibaji
luma amen ka ana sante ana soni wala hono ɓe ñalaɗe mawɗe coggu amen ana fande on nokku mbeɗe yetta Allah hannden ke kilian ana wara sanne mi heeɓi coggu fa woodi leɗɗe balɗe famde fuɗɗode ɗibbatu wartande hannde mi waɗi coggu fa woodi mbeɗe yetta Allah
ele ɗeɗo balɗe nayyiɗe sukaɓe yogaɓe kay heeɓi jaati huntude hajuji mabɓe kewɗi
hello tariki yontere nde waygal naɓan en le kurukan fuga le laamu mande
noon jaatiɓe kolli tiwiri ɗiɗo hewƴoji micciteɗe wiɗɗi ɓamanoma to ila hitande ɓnodirta 1235 won sariyaji kewɗi kañum ɓama toon wakkande sujata keyta wonno laamade toon nde ɗiɗo sariyaji ɗi andanama fewi le fedɗo UNESCO nde ɗum wonle hitande 2009 sariyaji ɗiɗi sariyaji capantati noon kañum helloji goɗɗi ɗo ana jokki ɗiɗo sariyaji fa keɓɓen famtare keɗɗe mo kanko noddirte Ibrahim Dia o komo sifido heno helloji ɗi gorki
les travaux proprement dit se sont déroulés sur 25 jours
waɗama ko yaata le balɗe nogay e joyyi ga ñolema fou mi ɓaman toɓɓere wootere mi jantade muɗum mi ƴeewitaɓe mbaɗo wondiri e laamu sariyaji ɓamɗe hitane 1235 mi heeɓi toɓɓe jogaɗe ɗe sariyaji ɓamaɗi ɗe hitane 1235 yaade 1211 makkat ne sunata mayne hitane 1255 mi kawrti e nokku accuteɗo kurkan fuga yallah heɓa jantade kabaru laamu ba o hani gollirede kayen homo o hani hokkede caggal muɗum mi ɓeeɗi hen toɓɓe joyyi ko dogataɓe laawon saria so a lamdiki amen hannden mbeɗa wawi kaldema wi charte kurgan fuga toɓɓe capan tati jogui doganɗe de saria gaɗe toɓɓe capan tati ana jogui kodde ko yaata jeeɓe e nayyi ɗi kodde haalade gollataɗo laawi saria
code maintenant s'applique à des domaines spécifiques tel
ɗum naɓata en e bilki sambe calɗi waygal match ngaji cakkititoɗo le 9ieme journée o waran wadde janggo altinere
noon wuuri a wofoy fi AS police waran hawrite AS douan janggo so lanɗo jaɓɓi wakkati sappo e joyi yamde so jaɓɓirima silimaji capan tati ɗiɗo matciji piyan ɗum woni stade Babe Mbatraware to Sigasso to fa hannden hono kono ayri bangal figol ballon cameroun kan 2021 jaga buule mali ɗeɓe gondi e landinade mali and le guɓal tunisie gambi kañi e murtani wattu jono yoga e andanɓe kabaru hono ballon wori ka fo kolitide guɓal mali ngal ana wawi heɓude le hen ngalu sanne noon kanko noddirte Drissa Niono andanɗo kabaru figol ballon hollitiri wiide keɗɗen ko masifi dow hen
sone a ɓama on pul ƴewɗa a tan équipe wonɗo to yo gambi tan mo mali hawre muɗum to ene wawi haalde hannde wi mali ana andi e warta harodira le o firre ballon tunisie ka e mali kawri kili hewɗe e o haro cal ene andi ɓe sanne mouritane du ene andi ɗum ga hakkude mali ka e mouritane ko ɓuuri heyde ko atta mali wonko heɓta wune mali wawataɓe kono fiyoɓe ballon joguiɓe hannde ɓe miɗe miila ɓeɗe larna fa woodi jinande guenɓe wonɗo ɗon ɓe ga samme ɓe fiyoɓe meɗen ballon ana doga dow bowɗe ekkite o antitirteɗo Mamadou Makasuko miɗe tijji ɗe hitan hikkare ɗe heeɓan wune sanne
waygalo miɗe miila jonka ɗon mi kaddata e kabaruji ɗi
no mbireteno so mbaggu weli tan ɗum yoni ɓilede Aly Cissé wakkudi joni o kabaruji ɗi fanma feɓe dow beme andi to fodde jaa feƴino konno ɓe andirno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nodirte hen tutus o guerende nde waran en jaafa nokku noddirteɗo CICB so lamɓe jeeɓi